exclusive from ZambianTunes.com.
PNXMusic.com.
Baby girl, sini na mauone kafrai. Kani ya chikondi ni sini na mayai. Bati kukufuna ni unifusa wai. Ndawa na kukonda kuchoka pachi yambi. Ero sinza yesa kufaya pona wambi. Ndawa ndiwe weka unatenga mtima wanga. Zainda kuketo na uza kona wazanga. Ndawa ndiwe number one kumutima kwanga. Bela chepa fupi ni kupase kwa chikondi. Ero chirifulu chiribe na chisonji. Kulibe na kulila kulibe na misosi. Wea za kufuta ni za mupanga ngu.
Nina chikundi chichira pamu manai zona. Nina marafu furu ya chila pakari padamu hey, hey. Nina chikundi chichira pamu manai zona. Nina marafu furu ya chila pakari padamu hey, hey. So sende mayo so sende. Ichite mwiko chachira pamfura hi. So sende mayo so sende. Ichite mwiko chachira mbeke.
Shono touch over.
Amaru on the beatbox.
GNXmusic.com.
Straight from Chipata, you know.
From ZambianTunes.com.